kushona kwelanga akusho ukuphela usuku olusha ilanga show.